walijui mefika na die sultan. Malisi ya mtu unangangania. Nasiko na pupa, brother tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Aywe tulia, tulia. Aywe tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia.
Chali yako nikimzungushia baby boy shika chako ruma zikianza headline jina yako lakini ukilalisha mimi napita na best yako ah mako wambo wamebeba utadhani ni yaoko ndani wa mjengo na nibeba kakokoto bro let me see through you misipendi choto uliza tabahati shika we side to side drop it down chunga usislide balance kiasi peleka mbele tingiza na utese hii mambo ina kelele shika we side to side drop it down chunga usislide balance kiasi peleka mbele tingiza na utese hii mambo ina kelele
napenda shilingi manaira pounds malijui mefika na die sultan malisi ya mtu unangangania nasiko na pupa brother tulia brother tulia tulia brother tulia tulia brother tulia tulia brother tulia tulia aywe tulia tulia aywe tulia tulia brother tulia tulia brother tulia tulia Sanchos, I got hoes for all your bros. Madem waka nairogo pazo. Atafanya vitu jaona before. Sura badai, baba uko na do. Nicole once a month, otherwise utani bo. Na niko na chef kauna dai chapo. Hii ni buffet, we serve and go. Ati uko, uko na chalo. Anasema na nijua, me I don't know. Maybe nilipita na ye kampo. Bako za kulimana mkita na bro.
Napena mashilingi manaira pounds. Malijui mefika na die sultan. Malisi ya mtu unangangania. Nasiko na pupa, brother tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Aywe tulia, tulia. Aywe tulia, tulia. Brother tulia, tulia. Brother tulia, tulia.